give up, give to fight for. Una shout na nguvu basi sikiki leo unasema baby baby unanitoa roho na unanikaba kwa kumbuka misi yo wazungwa leo unacheki kwa sinema daily sometimes wana bo wanza nikiwa sina do sina do. Nikikosea unexpect kwa wewe burudani, but minki kosa inawa scandal mob kwa majirani. You're so lucky niko humble sipendi vizirani. Ninge kula mbali coffee open a mouth nijaze miti ndani. Tukiko sana unajaza tu matusi kwa status. Ndio nicheki nijikalie acheri kudate mbuzi ama homo erectus. Kuliko fisili nivamie I feel like running away, nikajipende peke yangu. But I enjoy all the pain, siwezi kuacha penzi wangu. Kabuju buju, we kwangu ni kama mihadarati.
Despite the effect I'm addicted to you.
I see your juju, you're the only cockroach in my kabati.
You are my perfect what you say.
Majina yote nitakuita, I'll adore you like my grandma. Grandma.
Despite the effect I'm addicted to
I'll
you.
I'll protect you like my sister, respect you like my mama. Mama.
You are my perfect what you say, I will do.
When you're happy, I feel so lucky, cause you make it sweet and bulky. Chumbani utamu wa mayai, yeah. Na flavor warm kama chai. But when you're angry, it's so ugly. Miaka laki nkiwa hungry. Jangwani inawashaka the fire. Na lethal kama rungu ya Masai. You treat me worse than a thief, Erika miti ndani. Squeezy haga makisu watakari siti yani. Squeezy chatni madiski vyumba vya burudani. Watstamu kama please, nina kumizi li disappear kwani. Tukiko sana unajaza tu matusi kwa status. Ndio ni cheki nijikalie ajeri kudate mbuzi ama homo erectus. Kuliko fisili nivamie I feel like running away, nikajipende peke yangu. But I enjoy all the pain, siwezi kuacha mpenzi wangu. Kabuju buju, we kwangu ni kama mihadarati.
Despite the effects I'm addicted to you.
I see your juju, you are the only cockroach in my kabati.
You are my perfect what you say.
Majina yote nitakuita, I'll adore you like my grandma. Grandma.
Despite the effect I'm addicted to
I'll
you.
I'll protect you like my sister, respect you like my mama. Mama.
You are my perfect what you say, I will do.
Yeah.